You got my pains, oh, serious. Yeah.
Great master.
Nilishanga tuana nyoka, kikuswa na jani nashtuka. Muma nilikotoka, alimanu sura ya kufa. Oh, naokopa, wanipande ngeleseni ya guta. So kwamba nimechoka, na kwenda ila kwa kuvutwa. Mweza kutabani, so wakitanda majera ninusuru gani. Sipepe nusu bendera, niponye, niponye, niponye. Silali peke yangu, nae wakulala nae. Saivi sili peke yangu, nae wakulia nae. Kupendwa ndo zamu yangu, mwenyewe unampaye. Mpenzi ndo jina langu, kuchi kuchi ya utai. Anituliza barafu, kwa maba VIP. Kwa kesi fuidafu, kushnei babuji. Niponye, 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 niponye roho yangu. Fanya nipone, nipone, hofu ndo marazi yangu. Sema unanipenda, sema, sema.
Fuck it.